yande joy mintaji chapande tati habaruji studio kalangu fulfulde dimi alinyali abdul muni yottinta e modon sembe habaruji mede hande ni halando hawrino ton andan o tawa leedi canada di andan ni chaka leede duniyaru ganduru didudun fa hande manaji gondino bonna ladde e jaya mede en kala nduni fa hande der habaruji meden didi hande ni do beedol ceede nyamri e li ordum der luube chakantaraaji duni fa hande reduleedi niger misali huber nyame denden ni e dogon duuci yewtere pindinol meden studio kalangu hande wadandu itude neban kareje to andan duni fa hande der oxire kotaci tawa kana duni fa hande der commune falmay don otawa leedi canada duni fa hande hawrine chaka leede duniyaru do durugo du fa hande ko watta duni dum accini no torade manaji goddi no bonna ladde e jaya mere hande duni fa hande hawrine den den fuddade yan duni fa hande laso e jene lewru avril tan du ujuna didi e laso e nay dum duni fa hande de en dari hawrine de en dani walliran joddinde labi ko watta dum acci no torade duni fa hande manaji den dan do yaade hitan du ujuna didi e chapande nay den dari duni fa hande manaji gondi no bonna ladde e jaya meden den den ni duro mudun don no wade miccintene duni ko lawol majjun nayobol mun ni ko ir hawrinde den den no wade nani ko colonel Koulibaly Adamu addido duni fa hande fi duro gonden do leydi Niger tawado to den to hawrinde den den ni wi e telephone Rahilatu Soumana ko waddi firta den gal fulfulde
du 23 au 29
nangude noga e tati lewru avril warde noga e jenay mudum fedde de gomnanti joddini do filla hebande mo salabasi ko manaji wawi waddude hartondiyan don hawri to endan tawa koro majjundu tawa kena baddude e wadde taykaki do yaade dubi ujunaji didi e noga e nay manaji nawto tedi yaade jama are dem saatu fu no umotonuji miliyoji keme je tati ko gollirte emun der hitande le su duniyaru wodi gadol manaji duddi gonno wodi sadorma ko dum waddanta harto jaaye e laddeji don se jeewama pecce lasoji didi do hemre wodi don der Niger du se jeewama do pecce hemre den hemre dum waddata kano idun hani hojande dum labi do ko yaawi
dum wadan wakkati hande ni ko den dari ni are godon ni nyamri e liordum e ko nande titta ni cede mudun don no beedo godde duni fa hande mbane do tefi dum don ni der luube den dani hebataade wakkati fu do der luube nyame den da nani ko lumo tobe e nyamobe lumo gonon duni fa hande huber nyame den dani bi do majjum ko Mariam Ade waddi firta den gal fulfulde
are de misali tomati le balde no bitide to miden kebanno dum ujunere e keme didi amma hande hewti ujunaji tati ujunaji didi e keme jeegom jonka sani nimbe ela Allah waddane dum en ko yirndam gander wakkati wulo wulono jondo
kulleden no jaadi sanne jeddire wittine edum wodi ho yirna sedda de jonkay edum jaadi sanne derli ordum wala fu ko yimgal dermu
abin da yasa ko wadi buffan da kyadake joni fande julbe sumayere birotobe gortode sonni gortode en fu dun wadi ko joni gabe julbe buffan e gala don chonde kazien on hande kemi jegon wobbe duna sonna dun fa kemi jegon e budi waygu
te ko ala cede mum beydake sabu fecher kilo liki ko sonnete no budi hamre e lasoji didi hande budi kemi tati sonnete
der luube dogon duuci duni fa hande de en dari nyamri ceede mudum be dake no wodi duni fa hande kulle kewde gaddi ko nyamri de andani ceede mudum be dandani ko Buhari Mahamman lumoto do nyamri non wi'i do majjun ko Abdulaziz dan yumma waddi firta de gal fulfulde
ge yanzure ta hiya farashin
to der wakkati o ko min tawa nyamdu ciadake gam sakuru kaman naje na sonne ujunaji jeegon e kemi nay yaade ujunaji jeegon e kemi jeegon sakuru nyebbe duna sonne ujunaji sappo yaade ujunaji sappo e kemi nay sakuru bayeri ne kai no wadan ujunaji jeddi do enda yardugal gauri wana na kemi didi bayeru du kemi didi e lasu nyebbe du kemi tati e lasu yaade kemi tati e waranja to dum fudu gam dum wala no gam dum dudai hikka dina rawani non duno ko wonna cadina dum kasendan demu dum sodan no dum der leede yasin amma joni wala nanata ko wonna awe der leede ninni wonna golliri kasendu dum wodai no kuje fu hikka dum wadi ko dum cado
ya qara haddasa dai cada hakanga
rewɓe commune paaɓeji duni fa hannde région Dosso dalila duni fa hannde ñeñalgal rewɓe ɓenden ni tawra waddi ko bayla heɓo sannen ɗon no heɓo duni nder wonƴi tagol ñamruji ɗi enden ni waɗude kulle go nani ko Gambina Amadou ardiɗo duni fa hannden fedde rewɓe paaɓeji indirteɗe woyboro Wangare famtini dow majjum ko Oumou Oumar waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Minen gaɗa dege kuskus, minen gaɗa dow lacciri, komin gatata ñaman deegi tati min kawrodira, min gaɗa ɗum hano gawri kamannaji e maaro. No woodi kuskus ko ñebbe, min keɓi porje ko wari ekkitimin. Min laasi bakinani ɗe golle baani joomum waɗay ɗum sonni, minen mbawi waɗi nder hoggoji amin, min nawtoro emun e koreji amin. Minen goodi ñebbe e maaro komin gatta ko hana ko andano demmun ɗum. Porje fawo kan he porje go kamɓen kawri ekkitimin e golle nanga illa gaɗol dege on kuskus on beruwa he kuskus ñebbe. Min keɓi balla sanne nder gaɗol mum ngam nder wuro amin go wooduɓe bawɗe ɗe keɓi batuji iɓe noddamin min gara min gaɗanaɓe e
joɓanba.
Nder janngirɗe lokkolgom ni fa hannde nde en daari ardiɓe majje joɗɗini sigila durwidiɗɗe ɗum fa hannde yeru yeruji bonɗi coptinoji hakkillo birnin kon ni nder mum ni hitani hekkeɗe enɗen ni illa natol lokkol noon ardiɓe hawju janngirɗe ɗe enɗen ni naati waɗude yilaaru firtude ko e yimɓe dow majjum. Yeru yeru o duni fa hannde yilaaru muɗum ko waɗa waɗi barke hanono Yawu Abdou mawɗo duni fa hannde sarusi kawjiɗo janndeji ɗi enɗen ni haaliri nani ko wi ko Asuman Moussa Arzika waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Illa ko hitande nden fuɗɗi komin jii fi onno hen e yarude yeso no waddan faddunde harto yaadu yeso jande ɗon waɗi komin kawri ɓe juuɗe mum tawa nder fi jande moye noon fu waddan balla gamun gam tindinde sukaɓe ummatore nde dow filla jarol jaru jaruji bonɗi. Misali ndeni en koƴi janguinoɓe pelle jinganoji ɓiɓɓe leydi ɓen waɗi nin ɓe jii batuji iri hen gaɗaɗi dow filla tindinol nimɓe yettore Allah waɗi ko buuti nder mum saabu fay se jarol jar jaruji bonɗi ngol hantayi ɗum ɓuytiri.
Nder habaruji meɗen ni kenga studio kala ngu en gaddi filla janginowo CS Lazare goɗon duni fa hannde mo janginowo muɗum fi barmini sanne duni fa hannde mawni wittine de enɗen ɗo nder huɓere ñamede enɗen janginowo enɗen ni ittama jande lokkol hanono Mamadou Ba Batture SG duni fa hannden fedde saroɓe sukaɓe janngoɓe lokkol pamare e mawɗi ɗi enɗen ni haalirde ɗum nani ko wi'i dow majjum ni kanko Mamadou Ba Batture o enɗen ni ko Habiba Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Minen fedde saroɓe cukaɓe janngoɓe lekkol min nane belɗum hunde ko waɗi illu wakkati komin kalana min jeehi nder lekkol on min tawi himɓe ministére kawjiɗo jande nder leydi ni e fedde janginoɓe ɓendu ɗon da himɓe ministére ɓen adi laabi ittude suka o nder jande lekkol fa warde hande suka o no tefi policiji keɓaymo jinanda haro amin fedde saroɓe cukaɓe janngoɓe lekkol ɗum pitta ko e saroɓe cukaɓe ɓen endan ɓe kawjo cukaɓe maɓɓe ɓe paama noyi jande maɓɓe wonno waɗira
c'est tout à l'école.
Sesi Chatimari to enɗen ni nder région Difa sembe rewɓe garoɓe duni fa hannde loctorore gam eto e ñawtigu ɓuytiri dow rewɓe duni fa hannde hemre capanɗe tato limore loctorore de enɗen ni holli wonɓe no wara eto no wara duni fa hannde gam ɓeynude de en daari kamɓe du sembe garki maɓɓe ni nder loctorore de enɗen ni fotayno enɗa nani ko docteur Mato Hanga Ibrahim ardiɗo duni fa hannde loctorore de enɗen ni wi'i dow nafakka garki eto loctorore rewɓe cewɓe ko Mamman Idrissa waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Harto jaki rewɓe lekkotororje waɗoyde eto ɗo miɗen ɗon keɓa caɗale sanne saabu ɗo rewɓe hemre ɓin ɓurta capanɗe tato e ɗiɗo ko waɗoyta eto ɗe woɗi le warowɓe ɓeyna nder loctorore Chatimari du min ɓurta sappo ko wari no hani worɓe ɓen kollita dekiraɓe mum jaa loctoroje waɗoyde eto gan nde jomum hooti wuro rimoyi na wallaji no wawi coɗi e muɗum amma nde ni ɗo nder loctorore rimi ko tawi suka on no famɗi ne wawi hokkede safareji ko laati no nafan suka on kam fu e ni ɗum.
Région Agade sande ni de en dari ni nyaw boylow dade fi mudun ni fa handen fuddi hulinde himbe ko watta dun fa handen be chapande jeegom kimbe chapande tato e jeegom lima nangube nyawgu enda sigila dun fa handen hisinde himbe nyawgu enda e wadande be nyawtigu misalde be nangi nyawgu enda ni joddinama hanono Musa Hammadu loktorojo mawdo kawjido dun fa handen fi durwidi derabuji der hubere Agade sande ni halir nani ko wi ko ani se Karim waddi firta de gal fulfulde
présentement à la semaine 16
hala kakaltenka lebbi majjun nayni do der gallure Agadez de commune kebi andinede do filla majjum dinande loktoroje tawade der communeuji Agadez di to gambatte Allah enimbe tawdabe na walla on do der loktoroje gallure den wadi commune andina do filla mun de en koji misali der loktorore to sukabe enirabe mun sawrete nimbe nogayo en jeegom to optal mangal gal region gal nimbe ngeddo heba der loktorore gallure de do heba nimbe dido wodi wondube nyangudo jatana der loktoroje to innirabe sukabe chawrete don amma min baddi e ballirobe der lawol cellal balli nimbe don jewde lafidi hen hojete ko hisinta nimbe gunyaw
un plan de contingence
jiggaaw hande ni da en dari wangi der cekantaraje hubere ballayare de en rabu gudun fa hande don no nanga himbe cukabe famarbe kandu ni fa hande nyawgu andan buri nangude no ngancha balli mabbe dun fa hande wulwulo dun nata he balli mabbe di andan nani ko innirabe cukabe go don ni bi do majjun ko mamata danda ko waddi firta de gal fulfulde
putto gon wurtoto e bandu joomu jiggari na walla non ko rabata idun wadana suka on wulo wulo idun tampina suka sanne fa neddo miija yela suka on no huluno suka be anjo gadi na walla kam be fu der baade wordo be tawa wulo wulo dun fuddiri ko mi yari be loktorore ibe gadani pikir ibe kokke safari ibe jara ko yirna
wa kaga davisi go ga han tezodin chimna go
za ngano na walla ka no he suka be deni dun nangi suka idun namo wulo wulo tilagon idun nata der redu fa redu suka on dogga mi yari suka ben loktorore fadde mi warta dun fuddi idun wurto e balli mabbe be ko kama safari ton loktorore deni jomu hi suka mun no wodi wulo wulo fu dogga yar dun loktorore ga ibe godi safari mun
ko non gudu wa himfani
rewbe sire ko tati commune falmay tonduni fa handen no don no mojjina duni fa handen labe mu en hanu sigilaji har ko darta ittude ne bankareje de enda dundu waddi bayla sanneder burna rewbe enda ni kajornan duni fa handen no don no hebo en kettino yewtere umu umaru e hawa yakuba goto duni fa handen de rewbe jiyabe e fedde sire ko tati de enda ni fedde indirane duni fa handen gomni nani ko o waddi firta e dengal fulfulde
bulanga da lokacoto irgal fazarayno koy gako
deni wakati kareji yottake min kajjanno min jamin tefo wade der laddeji deni min gaddidun wuro min itta guri ko woni hebbe kareje den hoddo bibbe mun tan kam min jornata deni yori kam min jongata denko min loppadum min jorna denko min jardum machine gan wade chondi denko min gatta dun der wowru min gatta diyam sedda min kinno min irta dun fa nebban dan wurto deni nebban dan fuddi no wurto neddo no fama gan nebban dan no wurto to fere diyam dan do wurto fere neddo wi an nebban dan no rawuni denko jomun tefa fayande gon fere deka hefa nebban dan watta der fayande jongadan fa woda minen ni min gadirta nebban kareji
bagandi irwama tkirgi bulanga go yotida noya
ona rebe ko taci wadobe go lal nebban kareje gal on bowi hebude porje na goddo beydan do andal do majju
du projet kanirga ksinebo
ba jatin min bowi hebugo porje mo wallimin ba joni no wonno wallamin gan hitane fu be ballamin fa he cuudi be nyibanimin to min gatta golleji amin ko ittol nebban dan jonkayni min kebi balla sanni do ittol nebban kareje den wuro amin ko taci yahi ba leede janande gan dalila ittol nebban
do koy labu wan bulanga di ma
nafakaji iri henke budo der gollal modongal
wallahi bulango te yamurai dusu
min kibi nafakaji sanne der gadol mun sabi ballobe ben ibe gaddane min ciedi kam min codirta bibbe kayeje de wakkati mun yottake min kinno minen kawra fadun uda deni min golli dum fa min chondi nebban dan minen choda nyaman deji min desa ano gauri kaman naje min kaura min desa deni rafike yornan nyamande hebama deruro amin gon kam min chonnanta bibbe roobe der hoyirna ganta be tampu min kebi mashinaji ko min kebi do inde projet bulanga minen gatta dan e rewbe ummo daru tefa gambe kede ko e mabbe jonde bolum wala
samo sinde bolum ka kan gani filana
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen timmata min accan hawa Ousmane yettin habaruji e hawsankore to muɗum.